しい。
Every time I see you, I see beauty, you my heroine. Ukitoka far, mi huzumni na zero in. Make me feel good when I'm down, you my medicine. Like it when I'm chilling and you zoning, then you put it in. When you wanna kind, you let trap me na penda. Anytime you're bored, unakuja na agenda. Since I met you, vocals are my symphony shalenga. I'm a gentleman, cheki vile umeni jenga. Hey, when you totori ni wanje ito. Nina kirisito kuacha toto. Kubariki pia na watoto toto. Uwe wangu wa milele ma watoto toto. Ine window na wase neno. Neno na neno na. Gendo ine geno. Geno na geno na. Window hatedo na.
Madawa kwa nejaba. Demu hana na ya na morovi. Maidoni mako maiteka. Aukala kwa giri ya mothe mawe. Madawa kwa netajaba. Demu hana na ya na morovi. Doni mako maiteka. Okala kogiri ya mwode wa ima.
Make me a promise. If I give you my heart, would you play with my feelings? If I take it to my parents, would you be my baby mama? Make me a promise. Bibe duendo. Wendo na
Akwada na 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 na. Wada wakukulewe. Nitaja tasi ya matwine. Tuwe temwele. Akana ruwa ya rushi. Wada wakukulewe. Nitaja tasi ya matwine. Tuwe temwele. Akana ruwa ya rushi. Wataga mwedo ma. It's a clear kana kwedora, darona maitha makuma. Yonaga mwedo wafata kweri, wataga mwedo wakuma. Itare kweri rana kwedora, darona maitha makuma. Yonaga mwedo wafata kweri.